galabuna xena demand team ba meel kasto aad joogtaan wa maalin talaada bisha mars sanay taishan sanadka 2024 magacagu waa xasan jaamac wararkana waxa ugu waayeen maanta sam kur oo maxkamad ka hor sheegtay inaysan qiranayn dambiga loo haysto oo ah inay dhibaataysay askari boolis oo british ah dibad baxayaal ka dibad baxay isbeddelka cimilada ayaa askarta booliska ay xireen kadib markii kooxdani ay gooyeen mid ka mid ah wadooyinka ugu waaweyn magaalada Melbourne iyagoo isticmaalaya gawaari xamuula oo ay soo kireysteen. Kabtanka kooxda kubadda cagta haweenka ee dalkan Australia Sam Kerr ayaa maxkamad London ku taala ka hor sheegtay inaysan qabin dambiga loo haysto iyada oo lagu soo eedeeyay inay dhibaataysay askari ee booliska. Kerr ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqatay maxkamadda iyadoo muuqaal dhanka videoga lagu soo xiray maxkamadda la yiraahdo Kingston Crown Court ee magaalada London, iyadoo hadalkeeda ku soo koobtay inay magaceeda ama haybteeda sheegto kadibna xaakimka u sheegto inay dambiga qiranayso iyo in kale. Gabadhan u dhalatay gobolka West Australia oo hadda u ciyaarta kooxda Chelsea ee magaalada London ayaa lagu eedeeyay inay erayo cay, aflagaado iyo hanjabaada ku tiri askari booliska oo magaciisa lagu sheegay Lovell. Booliska ayaa sheegaya in dhacdadan ay la xiriirto muran ka yimid lacagta ama qarashka taksiga lagu raaco. Saddex qof oo dibad baxayaala ayaa la xiray kadib mudaharaad ka dhacay mid ka mid ah buundooyinka ugu waaweyn magaalada Melbourne subaxdii hore ee Saaka. Booliska oo isticmaalaya wiish ayaa saddexdan qof xiray, iyagoo si ammaana markaasi uga soo dejiyey gawaaridii xamuulka ahaa ee ay saarnaayeen oo ay diideen inay ka soo degaan. Gawaaridaasi ayay ku gooyeen laymanka buundada ee ku socday dhanka magaalada buuntada la yiraahdo Westgate Bridge. Ra-iisul wasaaraha New Zealand ayaa lagu khasbay inuu soo raaco diyaaradaha caadiga ee dadka rakaabka ay raacaan oo uu ku yimaado Melbourne si uu uga qayb galo shir madaxeedka dalalka ASEAN. Kadib markii diyaaraddii ciidamada New Zealand ee uu soo raaci lahaa ay ka hallowday, Chris Luxon ayaa raacay diyaaradda Air New Zealand isagoo markii hore u raacay magaalada Auckland kadibna halkaasi ka soo qabsaday diyaarad kale oo Australia u soo socota. Kadib markii diyaaraddiisii ciidanka militariga New Zealand ay lahaayeen ay ku jabtay ama ku hallowday garoonka diyaaradaha ee Wellington. Koox qareema ayaa maxkamadda dambiyada caalamiga waxa ay weydiisteen inay baaraan Anthony Albanese xiriirka ama lugta uu ku leeyahay xaaladda ka socota dhulka Falastiiniyiinta. Cheryl O'Mary oo ka tirsan qareemada dacwadan geynaya ayaa xafiiska dacwad oogaha ICC Kariim Khan geeyay qoraal ka dhana Anthony Albanese. Scott Morrison ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in Simon Kennedy uu markaasi kala wareego kursiga laga soo dooran jiray ee Cook ee magaalada Sydney, isagoo matalaya xisbiga Liberaalka marka la qabto doorasho gaara oo kursigaasi ka dhici doonta. Doorashadan gaarka ayaa ka dhalatay kadib markii ra-iisul wasaarihii hore Scott Morrison uu iska casilay baarlamaanka dalka. Dowladda Mareykanka ayaa kula talinaysay muwaadiniinteedu inay isaga tagaan ama isaga qaxaan dalka Haiti kadib markii kacdoon halkaasi uu ka soo cusboonaaday. Kooxo oo burcada oo awood badan oo ku sii badanayay magaalada ayaa waxay weerareen xabsiyada iyo weliba garoonka diyaaradaha caasimadda Haiti maalmihii u dambeysay, taasoo ku qasabtay ganacsatada iyo iskuulada inay goobahooda xiraan. Boqolaal qof oo kalena ay ka qaxaan goobihii ay deganaayeen oo ay gaaraan meelo ammaana. Dhanka hawadana maanta magaalada Melbourne waa cadceed iyo 32, Sydneyna waa daruuro marka dambe qaadaya 26 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 65 senti oo lacagta Mareykanka ah.